ne kalina wandi sibengwe chikale ne kutuma okenda musauli sabafunira yona gechenjagala mulawo gwe kutuma ne sefuria nimuru sina wasa mukazi buli gwe sabalavu tanjagala sasiri bubi mu byensimbi naye ndowooza kinnemesa n'enkibulwa mu mazima omuvubuka nga nzirikwata mmanda ate ne woteeri zankooya nga bye bampa nze tebibooma bwe nalaba nkooye nesalirawo okwegoyera akawunga kange kakoya nnyo okukira n'abakazi nannyini kabi natonnyooma nkwata omulawo n'omumatira kutamya n'ettooke ly'emuwaana kyeva nkusaba onnyangu nze byenkutumye nkagoye ng'obudde bukyali bambikkiriza
kyondekera ddembe ebyo n'obituma abalala kyennyo kyompise kweggamba wabula sedduma ogerega wasenga ku kkubo mbadde tumaabe mwekanya ebizibu mwe mulemya n'abaana okusoma nga mbakaluubiriza omwana asomere emmengo ate n'omutuma emulago kati nze gw'otuma emirawo bangobye ku ssomero babanja fiizi ezisoma ngenda waddali ekirimya nze ndeka tonnemesa emisomo njagala okukola ebigezo yoolwa bwe siita amazima taata bw'akimanya mba nti afunayo omulala gw'otuma emirawo no ne fiizi ekirimya munnango n'onsonyiwa ŋŋanye lwa budde sikulimba neeyuna muzeeyi ataatera okkeera munnango n'onsonyiwa ŋŋanye lwa budde sikulimba neeyuna muzeeyi ataatera okkeera
kabina sonyiwa wedda nkuyita bbali wedda omulawo okweŋŋamba yenzese ebbaale ataka sefuliya yegwe gwe njagala kusaba tukola omukwano mwana muwala kkiriza munnange togaana oli mulungi nnyo sukulumye ennyo mbawala bendabyenze mu nsi mutonze yakola yakumalirako amaanyi n'amagezi gonna wabeerawo omuwala katonda goyawa feesi n'amuseera wansi omulala ajja n'amuwa akabina n'amubigisa feesi n'abanga kigonya nga bw'asanyuka n'amwenya akukabya n'amaziga abo baagala ttumbi akutega n'akutomeza era ababukeera emisana ng'amala n'akutama naye ggo tolina sizona oli abaakulabya emisana n'ekireera yeggwe kati eby'emisomo by'ogamba saba otugatte babiri okusoma tokukoowa osseeko nange sebbaale nga bw'ova ku misomo gyo wano oyitawo nange ne nkusomesa nja kuwanga n'ensimbi eryoka onyumirwa okuyiga okw'essomero lyange awo olabye otya
ebbaalo njagala kusaba oŋŋamba amazima bw'onfunyisa olubuto mba ntya oyinza okunsuulirira nengenda nsanga obuzibu ngofunye n'abawala abalala njagala onkolera akantu akananyamba okuguma wandiika nti toli nkyawa njagala ne sayini ebeeko
ekyo kitono ennyo leeta nenkikola endagaano gy'oyagala ndowooza ngimaze kati tugende tweyagale
bannange tansanyisa omusajja ono akoze sayini era yeeyamye nti tali nsuula bannange tansanyisa omusajja ono akoze sayini era yeeyamye nti tali nsuula wabula sebbalo njagala kati nzudde amazima oli waddembe okunywegerako nzenna kati ndi wwo tugenda ongulira omwenge n'enkoko njoya eyo bwe tunaavaayo leero sidda ku ssomero abo bandaba olw'enkya kasita naawo nsomesa munnange simye ggwe kaŋŋuma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja munnange simye ggwe kaŋŋuma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja
mwabawerera abaana b'obuwala muli ku ttabbu katonda abagenda n'atuukiriza ekituufu ky'osasuliranga abasinga obungi bo tebasoma beddira mu balenzi baabwe n'otoola sente n'osasula muwala w'abeere n'amagezi laba ye bw'akuwemula n'adda n'olubuto kati ono nannyini kabi naniridde eri nti nayagala mbu mwenge kaakati yaguyigira wanaawe ekibuuzo emwoyo ng'engenda mwagalako omulundi kagube gumu kuba nkizudde tategeera baana mmwe abawala muli basiru mwenoonera fyukya ne muyenda obwo obulenzi obubalimba bakakasa tebubayamba bwegumobe ku misomo gyo oluvannyuma olifuna kyoyagala gwe gumobeere ku misomo gyo oluvannyuma olifuna kyoyagala kaŋŋenda ensomesa kinnammwe ndaba kyansabye nti nno kyagala mbu mwenge
mwami sebbalo kola kyeyo nse nkuli nse eno
mwamulimba
sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja
okusinga nze
munnange simye ggwe kaŋŋuma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja
okusinga nze
munnange simye ggwe kaŋŋuma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja
okusinga nze
munnange simye ggwe kaŋŋuma otwale sikulimba